yes, yeah. Mm. Smile cheki kam gapi satu na ku like me kuma kweni tatu digida gidinya siaga gwadu una bend pose alafu na raru piga 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 statu inua mkono alafu cheza na mgu piga 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 statu na ku like me kuma kama tatu
simama kete piga waleke tingiza kichwa ni kazi meshika gweze Kispaki anguka na yodwende Hapa ni kudance kubanju kama daily Simpige makofi utachoka mikono itoma na utamiss nyingine Simpige makofi utachoka mikono itoma na utamiss nyingine Uno uno, bailando, umlando Uno uno, bailando, umlando
Piga, piga, piga statue Inua mkono alafu cheza na mgu Piga, piga,
Skiza,
piga statu
mage, mage.
Na kulike na kumakama tatu
Goma na unikali unafanya ninu kika Wabaki omiltu situa kitu choma mavela Jutini kesha toka seta baki omehema Na timi mindo kadere saita baki mehepa Na sucheki Nubwa isha tubambo unazarudi ya selekta Losta shika sana juma bebe wamebeba Moja mbili tatu cheki dijesha tubeba Pulo pulo selekta, pulo pulo selekta Kubesha tu bambu neza rudia selekta Utashika sana juma bebe wamebeba Moja mbili tatu cheki dijesha tubeba Pulo pulo selekta, pulo pulo selekta
Piga, piga, piga statu Inua mkono alafu cheza na mgu Piga, piga, piga statu Na ku like me kuma kama tatu
Asisi city girl, and I set it for you Lioko na pity girl, make breakfast for two Nanbamba ukiwa juu, na unangandisha migu Na ukichokeshwa na stool, tamaliza tu kwa pool You want another one, come take it from me Mebeba motherland, so you dig it for me So you dig it for me, so you dig it for me So you dig, so you dig, so you dig it for me
Piga, piga, piga statue Inua mkono alafu cheza na mgu Piga, piga, piga statue Na ku like me kuma kama tatu